usibambu silingi ngezandla Songa mlaba mnyama Sinama criminal record Oh mama Elelelele Umuto chichi
Oh, I'm a criminal record.